hear me sing now. Uganda infant. Energy, lutalo lwa maziki. Amuguwa kumotulwa na ewange temu wanja. Wama exi babuzi, ene wapete babanja. Amise, angana yeguanya tatia masasi. Nemo chidunga tuwale kamuli nanda sisaba fast. Hadija kuwensa siwa kuwa nozi namba mkula cash. Angana yeguanya tatia masasi. Nemo chidunga tuwale kamuli nanda sisaba fast. Hadija kuwensa siwa kuwa nozi namba lala wipe and beat. Mina nibwa yara nil from ghetto. Run the track by master from moto. Atali wani kate we gata mufato. Wano signing awa kula wato. Bon, mitigi ya mawarage. Tana run da beko. Sabula kia kako sika faka. Waso minku wambamba zanako. Atazina muteta kuo uko. Nina roza kake sika fako. Sima zina mazungo wa muga loko. Kuata kuboli na Amise, angana yeguanya tatia masasi. Nemo chidonga tuwale kamuli nanda sisawa fast. Hadija kuwensa siwa kuwa nozi namba mkula cash. Angana yeguanya tatia masasi. Nemo chidonga tuwale kamuli nanda sisawa fast. Hadija kuwensa siwa kuwa nozi namba lala wipe. Every day you party, anti moita basama. Mozi ya na echi chite ziwa tama. Levo kwendi neli nange neva za mukama. Every day me go new hustling. Mino kia ya jazz. Na wovachi manjiva wete. Ase kwe senja today. Infant me hear them. Bali nzelu otomela. Bama leva seke hehe na eka dichikute. Mida slag and strike. My girl, don't you come near. Dance to the beat, you are mad, don't care. I'm pretty boy, then me can no fear. And you say, angana yeguanya tatia masasi. Nemo chidunga tuwale kamuli nanda sisawa fast. Hadija kuwensa siwa kuwa nozi namba mkula cash. Angana yeguanya tatia masasi. Nemo chidunga tuwale kamuli nanda sisawa fast. Hadija kuwensa siwa kuwa nozi namba lala wipe and beat. Energy, lutalo lwa maziki. Amuguwa kumotulwa na ewange temu wanja. Wama exi wavuse, ene wapete babanja. Bon, mwitigi ya mawarage. Tana run da beko. Sabula kia kako sika faka. Waso winku wambamba zaka. Kadichikute, mida slag and strike. My girl, don't you come near. Dance to the beat, you wama don't care. I'm feeding boy, demi kia no fear.